mubulamu bwange luimba munda yo mutima gwange we lutandika kuimba luti bulamu bwange lebukakana luimba lwa mukwano mwana wange nayo mukwano kulyo guonya aluimba uliaimba atobaye muimbi wabaimbi bonna simulamanga konga yebasi zene wenne bakaba ulira ye mukumi wobulamu bwange era ye wautanga watika abera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anuŋŋamya ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mwategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba ngwandabanga njaziirana akwata omukono gwange nannyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga n'aba naawe tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga n'aba naawe mukwano ndi wamu naawe elimu abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange naku yange ery'essanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi si lwa kuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yensubuko y'essuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bange mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda ya mmanga nzala sirita kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandabanga njaziirana atwala ku mabbali ag'amazzi amateefu nannyimbira tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kubeera mu ngalo zange tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga n'aba naawe wadde bakuvuma abo tobala kutya mwana wange nakumanya ntera nkwagala jakuyamba jakukuuma jakuliisa